download kupitia smokemziki.com.
Hey, I want a man, want a man, want a man, want a man. Hello.
Ukijipata wana jilase. Oya masela, watu wana visase. Yani visa juu ya visa. Wamezali wana jilase. Ukiwa juu, 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 hutapigwa maju ngungungu. Hutapigwa juu, 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 juu. Hutapigwa juu, 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 juu. Na ukileta uku, ku, ku. Hutapigwa kwa juu, 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 juu. Hutapigwa kwa juu, 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 juu. Hutapigwa kwa juu, 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 juu. Zombie sama now.
Kama tupo bongo maniga. 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 Kama tupo bongo maniga.
Le case tepe ka ofela banreta. Ka sebetsa le pizzi la seba. Ha, re pela re dibusa. Bana le mona ke pela ke kusa. Nna ke teacher ebile ke rula. Ha, shopa bogo mani. Ha, bogo mani. Ha, lena le mona mani. Ha, bogo mani. Ha, lena le mona mani. Bogo, ay bogo.
Smokemziki.com.